Silence. Rise up. Pandemic.
Boss. How am I boss?
Jamblemusicblog.co.
Go by the name of Zek Dizzy.
I see you, homeboy.
A.K.A. Butterfly.
How far?
House don't go.
Let's go scare the forever.
Nipole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima brana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nipole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima brana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Pano mwini wona nifuna koka jacket. Wakonda kuniseka nikapita pa maketi. Si breakfast dilema kudialola. Ni diaba wae muni chedweka kufola. Kusevenza ni masevenza na mpambu. Kapena madia manga mange wigi noti puff. Bati kulibi oloka promotion. Tizola saladi mwamu nukila lotion. Muka nituma viri hadi sini makana. Nifuna drama that's why ni meita buwana. Imo majera tione la bot bed. Tiza zipisha nanga tito manjet. Nifuli seni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Buwana matimu na mtima wachifundo. Kuskulu wabapisha Elijah na mavuto. Nikafola nishema nitendi za mavuto. Hello nipe mpasi kutati nilibruto. Kulipeva mahala pa ethi maybe kubruto. Nifole zeni buwana ninagwira nchito. Ya meneino ya fika ndiye mantendi. Na ima muzi wavini kamba nivachendi. Mtu no muama funika magandu. Gadgeti, nyumba si nyumba ngatiribe budgeti. Nina zero checkinga ni muwaleti. Bana wani vute nda wandine parent. Nifole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget.
Nili na vantu bondi wa mene ni masunga. Dine captain walo kulipe dunga. No wanda umaona ni mabaza paka sate. But why paku fola paka cheni papate. Jade unifakira mapepa pa table. But kweni choka no food du pa table. Gatisuni pasa zanga ni kumisa katemo. Na imwewa pujumu saka ni katemo. Ma place amumuti yani pango nkala zoko. Landiro di kuli grill joa faka loko. Aso ya muhudu nje ikali motivation. Kuli ireza nje kukali occupation.
Nifole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget. Nifole zeni nifuno panga budget. Na ima diama funo panga budget. Olo ima buwana muma ipanga budget. Mfuna pepa na peni nifuno panga budget.
We told you, we told you. Mr. DM, I see you.
Managers
Alpha Butterfly, let's get it.
Fire,
hey, hey. Virus about your beat now.
Instrumental.
But flow.
I love it.
Yeah, yeah. We told
silence.
We told
music.
Yeah. Nimbo ya sira kaide ta record kwa sala chema fans ku invela no ikonda.
Blog.co.
Bye bye.